uko musobanukiwe n'amagambo y'umwami Yesu. Wewe urumwe mubabitse ubutunzi bwawe mu by'utunze, imirima minini cyangwa se abana n'inzu yawe nziza, cyangwa se mu bindi byo ari byo byose, kugira ngo uboneke wewe wenyine uguwe neza mu bugingo bwawe. Niki cyabaye kuri uyu mutunzi muri uyu mugani umwami Yesu yaciye? Muri iryo joro uwo mutunzi yarapfuye. Natekereje yuko akwiriye kunezerwa kuko yari afite ibintu byinshi, ariko ntiyabayeho ngo maze anezerwe nk'uko yabitekerezaga. Mwumve neza, umwami Yesu ntiyavuze ngo tureke gukora imirimo kandi ngo tureke gutunga cyangwa se kugira ibintu byiza by'agaciro, ariko yashatse kuvuga ngo nimba twishakira ubutunzi gusa, nuko ubugingo bwacu ntacyo bumaze. Usomye kandi umurongo wa 34, kuko aho ubutunzi bwanyu buri ariho n'imitima yanyu izaba. Nimba dushaka ubutunzi bw'isi gusa, umunsi umwe buzorangira, cyangwa se abibyi bo bwiba, ariko ibyiza no kwishirira ubutunzi mu ijuru, kubitsa ubutunzi bwacu mu ijuru. Ni ikibazo ku munsi wa none kuri wewe, ubutunzi bwawe buri hehe? Kongere turebe ishusho y'17. Hariho umugabo umwe w'umukire cyane waryaga kandi akanywa mu byo kwinezeza, kandi hariho umukene umwe witwaga ngo ni Lazaro, yari atuye kwa Nyamutunzi. Yari afite ibikomere byinshi cyane ku mubiri wiwe, kugeza ubwo imbwa zagumaga kumuragata iyo yicaye. Yarya gutuvunguka twahanukaga ku meza ya Nyamutunzi. Nuko Lazaro amaze gupfa, amarayika w'Imana aramuzamura amushyira mu gituza cya Ibrahimu. Nuko n'uwo mutunzi arapfa na warahambwa. Nuko iyo mumva azamuye amaso ari mu mubabaro, arangiza Abrahamu na Lazaro ari mu gituza cye. Nuko avuga ku ijwi rirenga ati, "Databuja Ibrahimu, hangura Lazaro agenda koza urutoki mu mazi maze antonyangirize ku rurimi, kuko hano mbaye nshya." Abrahamu asubiza Nyamutunzi aramubwira ati, "Muvandimwe, wibuke yuko wabonye amahirwe menshi mu gihe warutuye ku isi. None Lazaro nawe yabonye imibabaro myinshi cyane, none kuri ubu ngubu nawe agiye kubona umunezero mwinshi. None ga nawe ngahwe akiri iyo mibabaro. Hagati yacu nawe hariho igisima kinini cyane, uri hano ntiyoshobora kujabuka aho hakurya."